sabato, hata sabato wote watakusanyika. Mwezi, mwezi sabato, hata sabato wote watakusanyika. Joni nyote mlio lemewa na minita wapumzisha. Joni nyote mlio lemewa na minita wapumzisha.
Joni nyote mlio lemewa na minita watakusanyika.